mbaka kuchari kusomoze wa kunene mguanga yuwalo vila ganti mbili abili mwena polisi ya Uganda ya wandi isemisango mtuwalo gumbwe nkubinya muru nsavu mwesatu iranga bino byalaga okweyongera yongira na ebitundu binako buli kikumi okuva kweje jaluwa mbili abili mwesatu ibalira byongera okulaga nti obukubagano mumaka abasinga okukosebwa n'ebitundu esamu ebitanda ku buli kikumi bakazi era nga beera basowaganye na baagalwa baabwe ku bakyala abaakola ebitundu ataano mu mukaaga ku buli kikumi emisango gye baaloopa gyekuusa okutulugunyizibwa n'okubaka kw'omukwano nga kikolebwa abaagalwa baabwe kakati ye twagadde twebuuze ekiviirako obukubagano mumaka na ngeri ki gye tusobola okubutangiramu omusasi waffe Moses Ndaye yayogeddeko ne bannakibuga ku nsonga eno era ne babaako bye baamutegeezezza.
Yo sanga musajja yakubye omukazi, omukazi yakubye omusajja amuvuma, lwaki olowooza bubeerawo?
Otabanga obubeerawo ku lw'ensonga buli muntu tayagala kumanya nsobi ye, olidda lw'omukazi aba tayagala kumanya nsobi ye, n'omusajja aba tayagala kukkiriza nti ali mu nsobi, kati oyinza okwekanga oli ali mu nsobi naye ate nayagala okufuule nti ono yali mu nsobi.
Nino ani alina okugumiikiriza munne? Abantu ababiri, omukyala n'omwana.
Era omukyala okusinga yalina okugumiikiriza.
Lwaki wandigambye mukyala?
Kubanga yaba mu maka g'oli, oli aba nannyini maka omwami, kati omukyala yaba alina kisaamuka okugumiikiriza.
Olaba ng'onyigiriza.
Naye ekyo wekyandiwadde omukyala n'agumiikiriza naye ate walaba ng'okunyigiriza kususe, asobola okutambula ne yeetegulamu.
Yeetegulamu n'akuleka? Tonyiga
namuleka ono nama yeetereza nalaba ng'omukyala we abadde mutuufu, asobola okwetonda n'akomawo